Building a Great Marriage by Paul Bucknell.
Kumanga banja laba mamba ndipo ophunzitsa Paul Bucknell.
Translated from English to Chechewa.
Bomasulira kuchewa kuchingerezi kupita kuchechewa.
Discovering faith, forgiveness and friendship in our marriage.
Kupeza chikulupiliro, chikulurukiro, komanso ubale mbanja.
Produced by Biblical Foundations for Freedom.
Wasindikiza ndia Biblical Foundations for Freedom.
www.foundationsforfreedom.net. Releasing God's truth to a new generation.
Session 9,
develop trust in your marriage.
This is Session 9,
building a great marriage.
And in the goal, olachisano ndichinai kukazikitsa banja.
Now we're going to talk about how to develop trust in your marriage.
Kukazikitsa chidaliro cha mbanja.
Now this is so important. Why is it important? Because almost all the problems we have in marriage come from mistrust. Do you remember Adam and Eve? They were obeying until they didn't trust God's word as being accurate and trustworthy. And when that trust was broken, there was misunderstanding, breaking of relationship, disloyalty, and sin. The whole relationship between God and man broke. The same thing happens in marriage. If I fully trust my brother here, and he says something that I'm not too sure about, but I know him. He doesn't think that way. That's the trust, right? I know who he is. And so instead of getting upset, I'll step back and say, what do you mean by that? See, the trust implies a good relationship where we can help each other. We purpose to help each other.
Building trust in our marriage is so important. Because we'll get rid of a lot of those problems that come up between us. Let's pray. Oh Lord, we thank you so much that you're moving among us. And again, we welcome your spirit, Lord, to take your truths of trust and build it deep within our lives. Yes, Lord, we're learning how to trust you, that your word is truthful. We can trust you. But we're not so sure sometimes of our husband or wife whether we can fully trust him, Lord. We pray that you would teach us now during this time. In Christ we pray. Amen.
Amen.
A lot of us have not grown up in good families. But when we enter into a marriage, we have great dreams, right? I'm
going
to get away from my parents with all the hatred, the problems. I'm going to get away from it when I get married.
mavuto hosa amene makomana nawo inelo kutokera kwa makolo anga ndasiyana nawo basi
we'll start a new life
ndiye baso moyo watsopano.
But you know what happens?
Koma maona chimachima chitika?
That bitterness, that criticism that you learned.
Chifukwa chakuwirwa mtima ndizi chazosinjira unaziphuzira kuti kwa makolo ako zicha. Wazisunga.
You think you're leaving it behind.
Uma ganiza ngari wasiana nazo bale kufika mbanje kwa babo watu pano.
You're taking it with you.
Wema waiwa kuti boto limeje katumba mbele icho wewe ndo wamunyamula wamtenga wasikana kwa mamuna kwa mkazi wako.
And all those things you learned,
there's also some of those who are going to be punished as
well. You're pouring them on your wife, your husband.
There was it and now kupanga mamuna wako kupanga mkazi wako so zako kwa kwa zicha.
And so maybe after a week,
they kungo cha sabata remote,
somebody will ask, did I marry the wrong person?
We know abo kufusa mafuzo. Koma mimi ndinanganja kupatana naye kama sinaganize bwino.
Well, actually, we're the wrong person.
Really.
But praise God, He changes us. Yeah. Now, I want to share about my story. My parents are not believers. In fact, when I was 6 years old, my parents divorced. You know, one time I heard a Bible study sharing about the story about the Samaritan woman. And they were talking about, oh, imagine a woman getting married so many times. But in my heart, I was so sad. Because my mom got married and remarried and remarried and remarried. That's my family. You can see why I was sad. Something had to change, or my life was going to be destroyed. My marriage was going to be destroyed. And can I encourage you to think of your own personal Christian lives as a journey?
Well,
we're growing as believers. And when we get to see God here, and we're changed some. We get to see God there, we're changed more into His likeness. And we'll go on and on. Keep changing more into His likeness. For a marriage to grow strong, you have to change in your own personal life. If you don't keep growing, then the marriage won't keep growing.
Iweyo ukamango kabe pompaja wasafuna kusintika banja so silima sintika.
Let me encourage you, that growing is all good.
Ndifuna ndikulimbikitseni kuti kusintika kukula nkofunika kwabwino.
Remember, it's putting off malice, putting off anger, putting off wrath.
Takumbukirani kukana nkwiyo kumakhala ofatsa osakhala munthu wokwiya opsha mtima.
Yeah, I can take all that off.
Ndikoza kuchivula ndizovulika ngati jacket kuvula. Ndikuzitaira uko.
And then I'm going to put on kindness.
Ndekena kuvala no basi chikolo.
And love.
Ukona kuvala chikolo.
And gentleness.
Komaso kuvala so kufatsa.
And it's the new me.
Kena ko umakhala iwe watsopano.
But it's really the real me. Because the lightness of light of God is beginning to shine in my life. This is why husband and wife have to be patient with one another. Marriages can grow very quick if changes in our own lives change quick.
Mabanja akoza kumaenda bwino kwambiri ngati kusinthika kusichitika pakati pa mamuna ni mkazi bwino bwino.
And some things will change quick for many of you.
Zinanso zambiri ziyambaso kusinthika pakati pa ife kwambiri tikamaka ife tukulandira kusinthikako.
But just like a friendship.
Komaso mulipo ngati ubale.
Hey, can I come over your house next week?
Akuda sendika kubala kwa kuzacheza mawa.
Let's talk about how things going.
Kodi zinzukenda bwa ndisoni pa moyo wako.
And next year, hey, can I see you again? You know? Hey, we gotta talk more. Do you see the friendship? We're sharing our life struggles. We're changing. We're sharing about our changes.
Yes,
that's the way it goes. And that's the way it will be with you. Now the way God changed my life was through the Song of Solomon that I introduced briefly in the last session. If you have your handouts, it might be helpful to look at session 9.
Inu amene mwalandira mabuku tija tayanganani kugawo la namba 9 ro.
I'll be closely sharing how God changed my own understanding and heart.
Ndifuna ndigawane nanu mmene Mulungu anasinthira moyo wanga, moyo wabusa unasinthika bwanji.
Because here the scriptures for me opened up the whole message of love and trust.
Chifukwa abuku wa Solomo, maremba anatsegula kwambiri moyo wabusa kuona kuti kodi chikondi chimakhala ndi chonchi. Kodi anthu akamati akukondana akunena mene analembera nyimbo ya Solomo iyi.
It's something I never could learn at home.
Zimenezo ndikazipunzira maremba mu makolo anga sakanatha kundipunzitsa ndimangopunzira koza kumenyana kumangokwatirana kwatiranabe.
Okay, I want to share two things.
Ndifani gawane nanu.
I'm going to call them a triad. That means a triad has 3 points. So each point, 1, 2, 3. Okay. So the first triad will be the path of trust. And we're going to be looking at 3 different verses. And it will share how we develop trust so that our spouses can open their hearts more. I don't know if you're like me. I'm probably worse than all of you. I became a believer, but I didn't trust people. I hid my life from people. I didn't want people to hurt me anymore.
And
so because maybe in your home you learn those things, you bring it into your marriage. And so, talking to each other is very difficult. You never learned how to do that. Best friends can do that. Did you hear what happened the other day to me? Don't you
want
to hear?
Yeah.
Okay, that's the first triad, the path of trust. The second triad is a path toward intimacy.
komaso njira ine yachiwiri ndikufikano kunjira yokha umodzi ndikukondana bwino.
We'll again look at three verses.
Tiyangananso kwa ma verses okwana atatu.
But it will clarify that transformation in the couple that enables that oneness.
Koma tiziongosola kuno zimenezi zikuti tizionese kuti zimenezi zimaperekadi umodzi weniweni.
So again, remember, we're going to look at the development of physical love as the same as a development of spiritual love.
Ndiyatiyangananso apa monga muyatimanenera muzwa kuti chikondi chakuthupichi chotherana manga wachi chomwe choso chimatengeranso zve kuchikondiso cha uzimu.
Jesus gave us parables to understand spiritual truths that we can't see.
Yesu Kristu anatipatsa ife zifanizo zambiri zimene amafuna ife tizimvetsetsa muzifanizomo za uzimu zochitika.
The development of a person's life, physical life, expression and relationship parallel the spiritual relationship that we have with God.
Mene moyo wa munthu wakutupiwa makhalira kuuonetsera so ndi moyo wa munthu mene umakhalira ku uzimu.
Okay, so let's look at the first triad.
Tentuoneni ubale woyambirira.
And there's three points.
Ndepali zinthu zitatu pamenepa.
The first talks about being accepted.
Chiyambirira chimayankhula kuti iwe ukhale wolandiridwa.
If you have your Bibles, open up to Song of Solomon chapter 1 verse 5.
Tieni tisegule ma Bible athu ku buku la nyimbo ya Solomo ku chipangano chakale page ya pansi yo 614. Chipangano chakale 614 ma Bible achichewa.
The path of trust leads us to be accepted.
Njira yodalira ima tifikiza ife kuti tizikhulupirirana, tizandirana,
valued,
komanso kumaonana kuti ndiwofunika.
That's chapter 2 verse 1.
Chapter 2 ndi miyaka ya 1 imeneyo.
And 3, belonging.
Komanso kumakhala ndi umwini.
Chapter 2 verse 16.
Imeneyonso ndi chapter 2 cha nyimbo ya Solomon ndi miyaka ya 16 iyo.
And the ability for our relationships to grow depends on the way we accept ourselves.
Njira yoti ife kuti ubale wathu ukakulire zimatengera ife mmene timazilandirira tokha wosamazikayikira koma kuzilanda kodi inadi ndiweni weni kodi ndi munthudi.
Now let's look at verse 5 chapter 1.
Then tifikeni ku nyimbo ya Solomoyo chapter 1 ndime yake ya 5 yo.
And what we want to understand here verses 5 to 6 that this woman is describing herself as a hard worker in the fields.
Apa tikaona kuti ndime ya 5 ndi 6 yo mayu akuzinena yekha kuti iyeyo ndi mkazi wotakataka wodziwa kugwira ntchito siwa ulesi ayi.
Her skin's all dark and dry because she's been out in the fields working.
Akuti iyeyo ngakhale khungu lache ladabi ndi zuwa chifukwa amakhala kumunda nthawi zonse kugwira ntchito mayi tu ameneyo.
Others can be sheltered and have better skin because they stay inside and sheltered.
Ndipo ena iwo osagwira ntchito matupi awo amangokhala awofuofu chifukwa amangokhala nyumba kungozi pakapaka mafuta nkumakhala mmenemo.
But the king expressed interest in her.
Koma apa mfumu anali naye chidwi pa mayi ameneyi.
Okay, so let's read verse 5 to 6.
Then tuwerengeni ndime ya 5 yo. Nyimbo ya Solomo chapter 1 ndime ya 5 ndi 6.
I'm black but lovely, O daughters of Jerusalem, like the tents of Kedar, like the curtains of Solomon. Do not stare at me because I'm swarthy, I'm dark. For the sun has burned me. My mother's sons were angry with me. They made me a caretaker of the vineyards, but I have not taken care of my own vineyard.
Ndimeya 5 yu. Wakuda ine, koma wakongola. Ana akazinu, aku Yerusalemu, ngati mahema akedala. Ngati nsaru zo chinga za Solomo. Musayangane pa ine, pakuti ndada. Pakuti dzuwa landidetsa. Ana amuna amai anandikwira anandisungitsa minda ya mpesa koma munda wanga wamipesa sindina sunga.
Trust begins when we understand that we are loved.
Kudalira kumayambira pamene ife tazindikira kuti timakondedwa.
It's that contrast that starts there.
Pamepa janga tikusiyana kwachokera kapani paja payambika china chatsopano.
Oh, he loves me.
Hey, amandikonda. Hey, amandikonda kwambiri.
Why would he love me?
Akundikondera nje amene munthu amene.
Why would he choose me?
Chipotana na sankha ine panthu onsewa.
Then she looks at her skin.
Umambo kuziyangana khungu lako. Kuyangana.
Who am I?
Kuona kuti palibe choti chikana kondedwapo.
I'm black
but lovely.
Ine ndine wakuda koma wokongola.
Do you see the contrast?
Mukona kusiyana pamene kwe wakuda koma wotani?
Before nobody loves me.
Pambweopo pali pamene ankandikonda mpangono pomwe.
Loved.
Okondedwa.
Someone speaks kind words.
Mawa mene wawa ndi achifundo achikondi.
Her eyes open.
Mazo ndawa matseguka wina kuona kuti ndimakukonda tamwe chimwemwe chimabwera.
She is beginning to understand how special she is.
Kana koma apa kuzindika kuti ine ndine wofunikadi kodi.
It's just a beginning, but it's a significant beginning.
Izizi makanga tichiyambi koma chiyambi icho chooneka ndicho choti chiripo anthu ena kukukonda.
You know, and I just want to make a few comments on this concept of ourselves.
Nde amofuna apa aigrepo nemanga pa zinthu zina pa zaife ainu ache.
There are some wrong perceptions of ourselves.
Ndazi naife timazona ife mola kuika.
We don't believe that we're really that bad.
Sidi makhulupirira kuti ife mwina ndife onyansa kapena oipa.
Or that we just feel like we're totally not special or not unique.
Has now mazona kuti mene ni maenda ndaenda chokera uko ndanyamwa basket kapepe wandi tembenukira koma ndine weni weni ndine nkazi apa zoona.
Both of those are unbiblical perspectives.
Zimenezo sizili mbaibulo mudu ya zimenezo zaiwe weka mene umazonera.
This lady, this maid, had it right. She understood as totally unfit.
Iyo mkazi uyu tikuyankhula zapa iye anaziyangana yekha naona kuna kuti aya ine ndiongakhale ndili wakuda koma iya.
In a spiritual way we are totally unacceptable because of our sin.
Mukuzwa muzimu ifeyo timakhala anthu osavomerezeka chifukwa cha uchimo wathu.
We don't deserve God's love.
Chifukwa ifeyo ndiosayenera kulandira chikondi cha Mulungu chifukwa cha uchimo wathuwo.
If you think God ought to love you, then you're wrong.
Ingari mukanza kuti Mulungu anayenera kukukondani inu ndiye mumawakwitsa.
We talk about grace because we don't deserve it.
Ife timayamika chifukwa chisomo chifukwa tinalandira chinthu chosatiyenera.
But it's also wrong to say that we're not unique or special.
Komaso ndizolakwika kumawo zoona kangati wesiweni weni kuti kamene wesiwe okongola ndizolakwikanso.
God specially created each one of us with special purposes.
Ne Mulungu tikaziyangana anamulenga wina aliyense mwaifu mwabaderadera ndicholingaso chapaderadera aliyense paropa.
Satan wants to get us down and think that we're not unique or special.
Koma diabolos woyipayo wamakutwa ke atali uja amabwera kumakuzwa kuti iwe tu ngasuna pasidwe moni sikuti iso iwe ungakwatiweso iya iwe ulibe mamuna.
That's why it's so important for us to understand a right perspective of ourselves.
Ndinjifadze kumakakofunika tizikala tikumvetsetsa bwino bwino zamene ife tiriri.
Okay, so I want to make a contrast here between a godly perspective, a secular perspective.
Ndika njira ziwiri apa ina ya umulungu mene amaonera Mulungu zinthu ndi mene anthu so amationera kamene timazionera ife tokha.
The godly way is be able to humbly accept who I am.
Njira ya Mulungu uzizizwa kuti ine mene nababiramu opanda kuzipaka cute kisichani ndine wabwino bwino.
Be truthful about my weakness and my strength.
Komanso kumazoona kuti ineyo ndinedi wofoka apa komanso apa mwina ndikhoza kuchita bwino.
The secular way is superficial.
Ndiye zikakhalano zinthu za kuthupi ukazoona kuti si wokongola ndiye wamakagula zijazi kuzipaka apa kuzipaka kuzipaka apa kuti uzonga katika kansodosodo e.
You know, you want to make yourself look good.
Ungafuna uzipanga kuti ndi wokongola pamene zimene zikafutika mamuya mwana kuti ii natenga chimenechi.
You want to make yourself look beautiful on the outside even though you're mean inside.
Uma funa uzonese kuti ndi wakongola kwambi kunjaku koma mkati mwako ndi wosala ndi zoipa.
The godly way is humble.
Koma njira ya Mulungu ndi kuzichepetsa mmene iwe uliri.
The godly way is undeserving.
Njira ya Mulungu uziona wekha kuna kuti ine sina woyenera kulandira ichi chimene ndilande kwa Mulungu uchi.
I don't deserve God's love.
Iwe kumazoona kuti ine siwene kulandira chikondi cha Mulungu uziziona ndi machimo ako.
But the unbiblical perspective, I think I deserve it. I'm not that bad.
koma munjira ya dziko kumazona mina ndo maonera umano kuti aliyesa mapemphera ineso ndikawa kumwamba chafuna ndichati olonta panga zimenezi.
Some of you might be in that category where you're not really believers.
Ena nuzo ndomukoda mukala munjira ngati imeneyi pamene mtinanda kuti mwina simunambe kwa kukhulupirira mbuyo mukapena mukamba kudziwa cheni cheni.
You think you're not that bad.
Maona ngati kuti inuyo sinu woyipa.
And you try to be a little better.
Ndema pangisa noka kuti ndifuna ndiyese kuti ndizioneka wabwino.
God doesn't like that.
Mungu zimezo sama zifuna iye.
You're trusting your own righteousness, not Jesus Christ.
Inuyo mukuzilongamisa noka wasakhala mene Mungu anakulengerani kuti muoneke choncho.
Ai. Person to come into the kingdom of God, he must humble himself like a child, admit his weakness, his sin, his defilement.
Munthu unafika mufumo wa Mulungu aina kufika pamwezo wosichepetsa yekha ndikumavomereza machimo ache kuna kuti ine ndine wotere ambuye sindiyenera ambuye ndikufomereza ine.
I cry out for Jesus to save you because you have no other way.
Ndiye uzifuria kulira kwa Yesu kuti ambuye ngakhale ku sukulu ngakhale adokotala ngakhale asinganga mai yanga sanga ndipulumutse wandipulumutsa ndinu basi.
Praise the Lord, he's so good. When you're honest with people and who you are,
ukakhala ndichoona dinkati mwako ndikumazona kuti ine ndiwotere ngakhaleso anthu akukuona iwe chithunzithunzi chako chochimene unababira zimakhapa.
Nobody can take it away.
Munthu wina sosenga kunamize wakupase bodolo lota bwanji muzizipaka milomorezo nikangati mbalane ijayi kuma muzoti ya ndili bwino choncho chimene ndikuonekerapo.
But you know, before you get married, you kind of show yourself a little bit better.
Nde usana kwatirwe umayese sandi kutia kuma abale ndikamapita kunja kwasika nazindi tembenukira
Kristo. Yeah. And you might give gifts.
Nde so kumati ukapizana ndi.
And you say kind words.
Kuma pasanti kuti chemwali ndikupasani je kuma ndikukondani kwambiri kuma kwanga kumukopa munthu.
But you know, it's not your real you.
Koma chimene kupanga cho ndichongo kopa si cheni cheni chiri kati mwako ya.
After you get married, you don't do those things.
Kena ko ukwati nkazo bwera nyumba apeza masikomo mapasaja asia nkazo wamba kudya makaka.
When you're truthful and loving,
ukakala wacho nadi ndi wachikondi. Makala chitetezo muzimenezi.
Why are you secure?
Chifajani muri chitetezo.
Are you great?
Kodi wendi wopambana kwambiri?
No. Are you perfect?
Kodi wendi wawangwiro kwambiri?
No.
So
you're secure because that love is there.
Iwe makamu chitetezo chifukwa chikondi cha Mulungucho chiri pamenepo.
You're accepted for who you really are.
Chifukwa iweyo umafuna anthu azikuona mmenewe uli wasakhala ona mizira iya.
That's why the world and sometimes believers with the world mindset hides behind pride.
Ndemadziwa ngatwatira anthu chifukwa cha malingaliro achidziko dziko anoma bisala kuseri kwa manyado.
They're very insecure.
Anthu opanda chitetezo ali kuseri kwa manyado.
Their acceptance dependent on whether you accept them.
Anthu du amalolera chinthu mmene iwe uli wasakhala mona mizira mucha kutionesa chimene usali iya.
And they want to say good things so you will accept them.
Ndiye anthu aja owanene chabwino owasanene chabwino iwe bwa wazionetsera kuti ine ndiye uyu.
That's not the real godly person.
Koma munthu wa Mulungu weni weni samafuna kumabwera muzinyembe ngati zimenezi.
But like the lady we read in 1:5, you could acknowledge your dark, your hands are, you know, dry from working hard in the field, but someone loves you.
Koma tikamona mkazi tawerengamo mubuku la nyimbo ya Solomon chapter 1:5 yo wazionetsera kuti ine ndine wonyasa ine mukone koma ndilibe wokongola tsana ngoda ndi zuwa koma ndine wokongola.
Do you remember that life principle for husbands, that constant love?
Mukukumbukira mfundo ya moyo pa abambo kukonda kosalekeza.
You want to provide such a constant love that your wife, your woman can just grow and blossom.
Inyo kumakonda benkaziyo kumangonkonda bekufuna benkaziyo so amakandichisanga kumakula kumasuko khanga tiduwa.
So the more she can trust,
the more she flourishes.
Mene Yesu kama kudalira so kwambiri iwe ndi mene so yamatamba sukira kwambiri kumaonekera mokongola.
Let's go on to chapter 2 verse 1.
Deni so tuwerengeso nyimbo ya Solomon mwe chapter 2 ndime yake ya 1 yo.
Now this is the bride says the first line. I'm the rose of Sharon, I'm the lily of the valleys.
Aba Yesu ninkwatidwa mene akuti ndine duwa rofira la ku Sarona ngakhaleso kakombo wa kuzigwa.
And the bridegroom comes back like a lily among thorns, so is my darling among maidens.
Yesu na Yesu mamuna kwa kuvomereza akuti ngati kakombo pakati paminga omwe mwanso wokondelwa wanga pakati pana akazi.
Okay, so let's notice this development here.
Tatiende tuone somo kukura kwa chikondi apa.
She's loved,
wakondelwa tu apa munthu.
But now she says, what does she say about, I am the rose of Sharon.
Ndiye akunena so yekhankhavuna mozidalira mozikhulupirira ine ndine kaduwa kakombo.
You see yeka that valley there? You see that beautiful flower? That's me.
Akukukona duwa liliapolo limelikufanana ndi ine.
Why does she think that way of her?
Chifukwa chani mkazi amaziganizira choncho iyeyo.
What makes her so unique and special?
Chimachima pangisa kudazi nene mozidalira chonchi mkona kuti yendo wabadelela ndi chani.
It's because the bridegroom is showing affection toward her, prizes her, treasures her, clings to her.
Aba ndifanya kuti mamuna na Yesu amati akamamuyangana mkaza cheyo amamuyankhula mawu okoma kumuona kuti mkaza ngali ndi wabwino komanso amene ndi wokongola ndiponso amene iyi ineyo palibe so wina ndikamayenda choti mkazi waona chimenechi na Yesu amapa kumuuza mamuna kuti ayi nati ndikamayenda apo amuna akazanga muzipake pake sakufusira.
Do you see what he says? He says, yeah, there's a lot of women out there.
Aba zimene akunena kuti mkazi apa mamuna apa kuti kulino akazi ambiri uko.
But this one,
koma na uyu duwa langa ili,
that one is mine.
Uyu ndiye wanga wa ine. Duwa langa uyu, ngenge yangai, galasi la ine, nyari ya ine.
When a man begins to be devoted to his wife and cling to her,
mamuna akayamba kulumikizana kwambiri ndi mkazi wache ndi kumkakamira mkazi wacheyo osapatuka,
we're going to see that trust grow.
Chidaliro chimambaso kukula pabanja.
It's going to be comparison.
Zikozaso sinthuna kumaona kuti asiningaerekezedwe ndi awe.
He doesn't love them, he doesn't love them, he loves me.
Umaona kuti ineyo awosamakonda o akamabwera amunanga akamabwera kunyumba amaenda maso awo atanga na pasi amafuna yango ndi yanganene safuna kumuyangana kumuyangana.
Unless
couple,
the wife catches her husband's eyes.
Kuna mwina anayeso makazi womuyangana mamuna ache pangono.
And he's looking over there.
Ndiye akuona kuti mamuna ache wanyama majumbo kumafa kupanga chochi. Akuna kupaka kuzapa.
There's another girl over there.
Kuti kuli mkazi wina so ukwe.
That will cut down trust.
Samene pochidaliyo chimamba kuchepa.
Purpose to delight only in your wife.
Cholinga mkhale nacho choti inuyo munsangalatse mkazi wanu yekha basi.
The third one.
Chachitatu tsopano.
Okay, the path of trust, right?
Tuenda kunjira yodalira, right? Tikumvete.
Accepted.
Olandiridwa.
Valued.
Iwe woneka kuti ndithu ine ndofunika ine.
Belonging.
Komaso iwe sokuna kuti ine ndiwanga uyu.
Chapter 2 verse 16.
Then tipitani ku nyimbo ya Solomon chapter 2 ndime yake ya 16 iyo.
My beloved is mine and I am his.
Wokondedwa wanga ndi wa ine, ine ndi wache. Zipo mbaipo nkhanizo. Muzizimva bwino.
Now I want us to understand here what happens when trust grows is that all of a sudden there is a common identity.
Taonani apa mukakhala kuti chidaliro chikukula pamakhala umodzi wina umene kuti chidziwitso chanu chimadziwika bwino bwino kuti awadi ndi amodzi awa.
Before he was over there,
pambuyo kwa Musa ndakhali modzi amakhala uko.
And she was over here.
Kenako wakuhera ali apa.
But now it's gone to the point where my beloved is mine and I'm his.
Zafikano pamwezona kuti wokondedwa wanga ndi wanga inenso ndi wache.
Right? The ownership.
Apamepa umwini tsopano.
The possession.
Kuti apa ine ndi wache.
The sharing.
Kugawana.
See?
Mukuona pamene pa anthu aja amodzi akugawana akuzuwa kuti mamuna anga sanganyenge kazi wanga sanganyengedwe ndi wanga wa ine.
And this is the path of trust.
Ndiye kuchidaliro pamene pa chafika.
I may ask you a question.
Ndifunse funso.
Do you want to keep something from your wife or from your husband?
Mukufuna mkazi wano asama kudziweni bwino pena panya muzisunga chisisi china chake kuti so amuna asama kudziweni muzisunga chika chisisi kena gachi kuti izakazadzidziwa kuti ndini richipshera chapachi amene ikasandisiya.
Do you hide something from your spouse?
Mumabisira amuna anu kapena akazano kena gachi.
Is there deceit somewhere about who you are or what you really about?
Muma muni ndi chinyengo mwasunga chinyengo kena kache pena pache kuti simufuna kudzionetsera kumango musekerana mamuna monama kapena mkazi womonama kuzwa kuti akupasi kunani zakusiya shwa mkazi unali kumangochi mumapanga zonama.
If so, I would go and, like my brother was sharing earlier, in the morning at 5 o'clock, get up and share what's on your heart.
Ndiyani funa ndinene mungamena manenera apostle pachamamhaina nena kuti ukudzidzuka kumamawa kumukodwa mamuna ako kusana emamuna anga ndimakukonda ndipo ndiweweka olopito samagaza kuti ukadwa ndikuchera kunsika kuti kuliso wina iya ndimanga nangana matima ati akudwa.
You know, I pretended I was a man of God.
Ineyo ndimangoerekezeka kumakhanga ndine mtumiki wa Mulungu.
But you know, in my heart, I have been deceiving you about something for these past 5 years.
Koma mundima wanga mweneyo ndimasunga chinyengo ndakandikukunyenga iwe zaka zitatu zinai zapita zimakunamiza.
That's not the way a man of God is.
Mene mtumiki wa Mulungu opemphera samaina kumakhala kwa ntundo otero woyayi.
I failed my people as well as you.
Ineyo ndarephera pamaso pako mkazi wanga koma songakhale muchati chimucha ndine orephera.
Let me tell you what's really the case with me.
Ndiye ndifuna ndikuululire lero chenicheni ine chimene ndiri ndifuna ndivule mamba undione.
And I'll ask whether you can forgive me.
Ndiye ndifuna ndisana nene akazanga mundikhululukirirapi chifukwa chazo ndizopsha.
Some of you have doubts, right?
And I do to mama kukaikira kupomo. Ani muze. Yeah, dzingona mabe.
Keep your goal, build a great marriage.
Inu mukhale nitsogolano kuti kumumange banja la mphamvu.
You can't be a great man or woman of God unless you're broken before him.
Inu simungakhale mai wabwino kamena mai bambo amphamvu pokapo kapo muziswe nokha muoneke kuti mwasweka.
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God.
Chifukwa imenepo inu mukhale ni mzimu kuti ufike mkati mwanumu uswe uzioneka kuti ufumu wa Mulungu mwanumu ndiwo imadi weni weni.
Strip off that pride.
Muchose kunyada kuti mukuvule kunyada chifanira mabisa chifacha kunyada ati
a real man, a real woman.
Mkazi weni weni mamuna weni weni aoneke.
That's the way you build intimacy.
Ndimene tu munthu amamangira umodzi mbanja.
That's the first triad.
Njira yoyamba ndi imeneyo.
The path of trust.
Njira yodalirana.
Do you remember the three points?
Mwakumbukira zvakanna zvambira zvitatu zvije?
15 said the what?
15 kuti ndakuti chani wakuda otani?
Black beautiful. Okay, but the point was accepted, right?
Komani achimena mafuna kwambiri kulandiridwa kuti akukulandira ngakhulu wakuda ulopongwa akukudani
loved.
Ukongola ye komandira ukumaso kondedwaso.
The second?
Yachiwiri janjani bacha?
Valued.
Ndi munthu wokuti uona kuti ine ndino oyenera.
And the third?
Chachitatu?
Belonging.
Ineyo uyu ndi wanga ine ndi wache. Sama pitaso kwina.
All those things in between were taken out. Now we belong.
Ndi zose zvezimatereka nditsadzija zachoka panopa pari umwini tsopano.
So that's the key elements of a wonderful relationship.
Nanga mafunguro eni aubale opambana ndiye ati.
See, once you're accepted, then you can tell the truth about your life.
Iwo tu ukakhauti walandiridwa mamuna kokulandira kaso ko okulandira umambano kuzionetsa zamoyo wako weni weni kuzoti ah ontamuza sakumudwa iya.
And when you tell the truth and they still love you, so that's even better.
Faukauza zonadi kuti ndimapanga twine ngakamuna ndikwatira amuna anga ajaso amadusa pamba ndingana nayo abwenziranga sikuti akusiya iya. Wauza zona ndiwo tikepesa.
She has that sense.
Koma zikumveka. Zikumveka.
There's that sense of appreciation.
Mukudziwa pazikala ntima uchau wamati ine apa ndikutokoza chifanzanga wanduza choona.
I don't demand your love. I appreciate your love.
Ineyo ndimamuna amene ndimankonda ndikazo ndimankonda ndamene ndipo iwe yekhandiza kukonda zakale zapita zachokapo apa.
I know my faults. I don't deserve your love, but I thank you for it.
Ine ndikudziwa zifukwa zanga koma ndifana ndikuthokozifanya chikondi chako chimene sichimandiyenera.
Right? So you're accepted. So in your heart, you're at peace, unthreatened, calm.
Iwewo muntima mwako wamtendere, siwe uja womanthawo paopa uja iyai, unazivula, unazionetsa, ndipo mamuya kwako kudziwa mkaza kwako kudziwa. Sono muli mtendere muntima mwako.
You know, sometimes leaders in the church go through very difficult times when people accuse them of things.
Mazvatazina katsogorere mumpingo. Amadusa munyengo zovuta kwambi chifanga kare anthu mumpingo amamba kwanena izi kwauza ndrama zasi tikuzona buno mumpingo mamina kwangati sakurova buwa vale cha kuri ndrama zasi tomwezi cha kunenga zambiri anthu mumpingo.
Hopefully they never happened.
Koma ndza zambiri zvese makasana sana chitike iya. Atufa kudziwa iya chimacha chikanchana.
But when you can turn back to God and sense He still loves me. There's that acceptance.
Ndiye woga kutamenuka kwa Mungu ndikumana kuti akumabine ngakhazi kuchitika izi Mungu amandikondave. Kumaso umaona kuti ndi Mungu amandirandira. Iweso umakhaso osirandira wekha kondoti apa ndikuzokhazikika ngakhale anthu akuyankho.
And your peace is stronger than all the attacks.
Ndiye umatoti ntendere wanga ukuposa zonse zimene anthu akundinenazi.
Another development of trust is where you're responsive.
Komaso njira inaso yokudalirana ndipamene iwe mene umazirandirira zinthu.
You know, he reaches out his hand.
Ndikutamba suwa zanja langa.
Yeah.
Ine sumali pomizo dai.
Looks a special way at you.
Komaso akamakuyangana kukuyangana muone kuti ngakhati
ndisakukona.
Iwe so kuvomereza chifukamena kukuyangana kuti nayo sakukugomera.
He says something nice about you.
Komaso nayo so akukuyankhulaso mauso kudorola.
Yeah, you're responsive.
Iwe so nawe so kuchirandira.
Do you see the trust building up?
Mukona mmene mmamangira chidaliro pamenepa.
Not the critical response. Oh, I know what you want.
Osakazi jazone nakuta akakupa samuno kuti ndikudziwa kuti ufatizipira kubedi ndikukuona mene wabwerera. Osakazi mene.
So responding
koma kuvomerezana
kuti has trust is there.
Chifukwa inuyo ndi anthu odalirana ukuvomereza kuti akangondikira mamuna anga akangondipasa chonji ndikuzandikira kusana ine ndimwe nyamika kumapita nthawi yomwe.
So trusting, let me summarize, just believes the other person really cares.
Zikamane nakudalirana kumereko zimatandauza kunena kuti iwe umakhulupirira kuti nzanga yuso akandiona ine na Yesu ine ndiwa pantima pache iyeso ndiwa pantima panga.
And I am further transformed as I respond to my partner's love and affection.
Ndizo ndizimenezi ukamati wazilandira zimamba kusintha zinthu ngakhale mbanjamo ngakhale anthu apawiri wanu chitatake chimamba kusinthika mfano kuti apa ubale wamba kukula tsopano.
If you want to grow in your intimacy with God, go back and think about all these things in relationship with God.
Ngati mukufuna kuti kubale wanu Mulungu ukule tenti bwereleso mbuyo tenti kuganza zinthu ngati zimenezi mena kuti phunsa pano.
But let me go on to the second triad.
Ndipitaso pa ubale wachiwiri tsopano.
Okay, this is a path toward intimacy.
So no ndubale umene umabisa munjira ya umodzi weniweni kuphatikana ndithu.
Now trust is relying what the other person has accepted you.
Tikamati kudalira ndikukhala munjira yene nakuti zimene wayankhula zicha wina sakukukaikiranso yaye wazitenga kuti akulena tizoona amene.
Intimacy is where you get closer and closer to each other.
Tikamati pali chikondi kapena kwayandikana muli pamodzi ndipamene zinthu zikusonyeka kuna kuti china chicho chochitika chimachitika wina lise pafupi pamene akumubisira nzache china chiri chonse ai.
And God gave the sexual act as an exclamation mark of intimacy.
Mulungu anapereka kugona pamodzi kapena kugona nakuja ngati chimene Mulungu anachiona kuti anthu akafika pamodzi chonchi ndekuti apapa ayamba kudalirana anthu amenewa.
It's the greatest display, celebration, because that's where God wants us to go.
Ndichionetsero chimene Mulungu anachika kuti anthu asvika pachisangalalo chapa indeinde kuti ukwati wasvika pakukoma nde apapa bedi pa.
But I'm not really talking about the physical intimacy. It that celebrates the heart intimacy.
Sikuti zinthu zinza kuthupitwa. koma zosangalala chikondwelero chenicho ncha mtima.
Okay, so let's look. Chapter 2, verse 16.
Then, divide pa nyimbo ya Solomon, chapter 2, ndime ya 16 ija.
And this is where it begins, by the way.
Abandamene tukuyambira tsopano.
Okay, and as I say, you know, I'm sharing from how God taught me about trust and intimacy with God, and then I could develop that with people.
Nde abantu abusa kutuonesera iwowa, mmeneso Mulungu anasinthira. Kuna kuti kwao kunalepheka koma taona mawu Mulungu awasolo manaona kuti akozo mamdalira Mulungu komanso iwo komanso kwadalira akazao komanso kumagawana ndi anthu ena.
I have a very very long journal of my learning.
Busa watu anachita kulemba buku ndithu lalikulu mmene aphunzirira kukonda nzao mmene aphunzirira ubale umodzi achita kulemba kabuku kaundi tukamphamvu.
Because I was recording all the things God was bringing me on an adventure with.
Chifukwa iwo amalemba china chiri chose akabodo mwatsopano chimene Mulungu amachichita pa moyo wawo kuti awasinthe afike pa mwezo umene ali ulero.
Okay, so let's think about intimacy, closeness.
Tenti woneso kachiwiri tiganize za umodzi umene umakhala pakati pa mamuna ndi mkazi.
So the first phrase says and the my beloved is mine and I am his.
Nde tambirira kuti wokondedwa wanga ndi wa ine, ine ndi wache.
Intimacy begins with commitment.
Chambirira ubale umodzi umayambika chifukwa chakuzipereka kuzikhuthula kwa wina ninzache.
You might think of that time as the engagement or marriage.
Mina tikoza kuganiza pamene tikuyamba kufusirana ndiye papangidwa chinkhoswe komanso papangidwa ukwati nchali chakusa ima kwa kudalitsa ukwati.
Then we're going to look at the second part of transformation to devotion.
Netimeranso gaula chiwiriri kuti tikaone kukusinthika kumene kumafika pona kuti munthu ndithu wazikhutula kuzipereka mwachikondi chapaderadera kwa munthu.
And then transformation to surrender.
Komanso kukusinthika kumene kumafika kumunthu kuti ndagonja.
Okay, three steps to intimacy.
Pamene po ndi magawo atatu amenewo ofika kuti anthu ali amodzi palibe kusiyana pakati pawo.
So in the first line we find that commitment, that ownership that we talked about earlier.
Ndiyokuyambirira pa taona kuzipereka kumeneko komanso taonanso ubale umene umakhala kuyambirira paja pa anthu awiri.
Now we're married, right? We belong to each other.
Ndipo peza takwatirana ndikuti wina ndi wanzache wina yonso ndi wanzache pamenepo pali umwini.
That's one step.
Gawo linaloyamba limenelo limodzi.
Okay, the second one goes from chapter 6 verse 3.
Ndiye chachiwiri chili pa nyimbo ya Solomoyo chapter 6 iyo ndime yake ya chitatu. Nyimbo ya Solomon chapter 6 ndime ya 3 iyo.
We're actually going to in a minute contrast chapter 6 3 with chapter 7 verse 10.
Komaso pakalabe kone kamwina mosiana pangono pa chapter 6 ipo komaso chapter 7 ndime yake ya 10 iyo.
But let's first of all think about the step between 1 and 2. Chapter 2, 16 and chapter 6, verse 3. What happened?
Ndetuone kusiana kumene kuli pakati pa nyimbo ya Solomon chapter 2 ndi 16 ndi chapter 6 ndi 3. Tuone kuti pamene pachina chitika ndichani pakati pa.
You know, in chapter 6, verse 3, she said, I am my beloved. That's what's on her mind.
Abapa, tuone pa chapter 6 ndi 3 kuti ndine wache wokondedwa wanga. Zimene zinali malingaliro ache.
It's that sense of I belong.
Apa ndikukaa ndi malingaliro kuti ine ndi wa uyu si wa ine ndekha koma ndi wa uyu.
And when you go over these thoughts, he loves me, she loves me, whatever, you know, I belong to her, I belong to him.
Chikafika pamuyezo kuti usina kuti mamuna anga mandikonda akazanga anazipereka kwa ine ndipo ine ndimaona kuti palibe so wina mkazanga yekha amulanga okha.
God's command, he used the word cling, like a vine clings to a tree.
Abantu tene lamulo la Mulungu pamene Mulungu akunena lamulo lache loti kukakamira kamena kuphatikana monga nthambi imaphatikika kuntengo wache wampesa.
But you know, she's still focused on herself.
Komabe pena pache nthambi imaoneka kuti ndi iyo mtengo so ndi uoli apowo.
Yeah, I'm my beloved is mine.
Akuti ine ndine wokondedwa wanga yonso ndi wanga.
She's devoted.
Munthu uchosona kuti pamene pakukonda kuzipereka kuti kutula.
She's
going over in her mind how she's committed to that relationship.
But
when we look at chapter 7, verse 10, those two phrases are shifted. Actually, the first and the second are shifted. But when we go from the second to the third, we're talking about surrender. She's saying, I am my beloved still. But she's no longer focusing on herself. And his desire is for me. She turns completely her eye to her husband in this case.
You
see, intimacy, the path of intimacy never stops. It gets more precious, more beautiful as you get closer and closer. And that's where full fulfillment is found. And so when we have a husband that is fully and constantly loving the wife, and a wife that is responding and subjecting to her husband, and two keys to bringing about that intimacy to a greater and greater level. Earlier on, you might think that command to love your wife was something like a law. When God said to the woman, to the wife, to subject yourself to her husband, you were thinking that God didn't care about the wife. That's because you didn't trust God. Hopefully now you see that these two things, these commands, lead the couple into the greatest intimacy that can be experienced.
And so
we praise God. He's leading us out of his love, not out of fear. Okay, so, you know, you want a great marriage? Live out that life commitment to your spouse. Be interested in each other. Spend private time talking to each other. And we're not perfect, still be quick to forgive.
Amen.
Can you think of anything right now that is holding back your intimacy with your spouse? Maybe you grew up with a spirit where you never said good things about others. And so you never say anything great about your wife. Or maybe you were little, you know, and you were growing up, and you only saw your mom say these words. When the husband left, she always saw her mom say this. Good thing he left. We have to change, you see.
Ifeyo, tienena kusinchika.
Now I want you to think of one thing right now. The Spirit of God is prompting you to change.
Amen.
Well, we stand up and pray. Oh Lord, you are so good to us. For years, Lord, we didn't trust you about these commands to love and to be subject to our husbands. But now we find, Lord, that you use these very things to bring us closer to you and to our spouse. Forgive us of our sins. Oh Lord, we have brought many bad things into our marriage. We want to get rid of them, oh Lord. We need you to come and get rid of those things. Please take them right now, oh Lord. Take them away. And give us a better way. The way of love, the way of kindness. Oh, in the name of Jesus. Forgive us, oh Lord. And make our marriages new. Help us to be able to say good things. Help us to see good things. Oh, help us to develop in our trust and love. For your glory, please come into our lives. Enter our marriages. And create that intimacy that brings forth your fruit and glory. In Jesus we pray. Amen.
Amen.
Session 9, develop trust in your marriage. Building a Great Marriage by Paul Bucknell. Translated from English to Chechua. Discovering faith, forgiveness, and friendship in our marriage. Produced by Biblical Foundations for Freedom. www.foundationsforfreedom.net. Releasing God's truth to a new generation.